focus in my future, wallahi. You make it to me focus, you can, wallahi. My lady, every time I look in your eyes, yeah, you are so amazing. Acha ni kupongeze. Mariana na tumependana, tumefanana. Ukiondoka nitakubalana, ili waache kina Diana. Follow oh. Mariana na tumependana, tumefanana. Hakuna siku nitakuja kukana, ili waache kina Diana. So oh, take me slow slow. La 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 la. La 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 la, yeah. Take me slow slow. La 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 la. La 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 la. La 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 la, yeah. Take me slow. Take me slow. Take me slow. Akili mwili bumi nitawala. Una wakufanana. You are special wata wakipangana. Nobody gonna be like ya. Ata natoni tu minikilala. Unanidia my lover. Unanikosha mbigwa konikilaza. Nobody gonna be like ya. Mariana na tumependana, tumefanana. Ukiondoka nitakubalana, ili waache kina Diana. Follow oh. Mariana na tumependana, tumefanana. Hakuna siku nitakuja kukana, ili waache kina Diana. So oh, take me slow slow. La 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 la. La 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 la. La 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 la, yeah. Take me slow slow. La 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 la. La 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 la. La 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 la, yeah. Take me slow. Thank you.